IKMZiki.com. We're Mkali. Wanna see my guy Josh, wanna tear power, wanna play Josh. When they can, I should be able to come in here. Charlie Takabi, I'm too bad, I'm no there. Malaka Semada, no, I'm not see your air. Chupa, come on, Kukisa, no, get the chupa, Kuka. And so go keep on the one and a for Luka. So go keep on the best way to cook, but I see it. So go keep on the best way to cook, Kuka. So go keep on the best way to cook, but I see it. So go keep on the best way to cook, Kuka. We're Mkali, 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 M carry you a carry way. You a carry way. Spirit you carry in prayer share you can focus singer a carry you a carry way. How you a carry way? How you a carry way? You a carry way. 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 Wem kalia meri wem kalia me ansa kalia me ashandara uko kiwanja kalia ule kuja umerikaza saja mulondoka kwa numeregeza maisha ukali sina silete ukali kwanza siringi blantina kwanza siringi blantina mesi kukipata jina sileti mlandi kwa anangu kwa ishima kwa ishima kide mwai doju sangwe ane kiwa ile for music studio ba. Nikiona mwanangu wa zamani wa siku zote. Yo chichima Bongo glade mira kadogo da teng 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 kiutu. Nikiwa nede hapa Baba Salma sambamba nikiwa na wanangu wa Las Vegas. Nakubali sana wanangu wa mambo zalani we mdogo jogo. Nakubali sana wanangu wa bondeni kwa wisi ndota. Nakubali wanangu kubenea shada ibada chabongo wanangu. Nakubali sana wanangu wa kisemvule weshe boy. Twende wanangu meni. Nakubali sana wanangu macho macho. Bila kwa saa wanangu wa mtoni mtonkani kwa zisiari kapteni wanangu wa bishi. Bichi kujipigilia so bichi mauzo. Wewe mwanetu twenzetu bichi mauzo yo.